Sir!
Sir! Jason Fofana.
His family.
A fresh day.
Mola kanileta, wewe kanilea, mpaka ukateseka, kudeka nikadeka. Basi Mola kupewai na kuombea kwa Mungu, ili na menje ni kutunze ule matunda yangu dadi. Upendo wako kwangu si dhuruma, we dadi we, usiku na mchana ukajituma. Upendo wako kwangu si dhuruma, we dadi we, usiku na mchana ukajituma. I love you too my daddy, I love you too my daddy, I love you too, I love you, I love you too my daddy, I love you too my daddy, I love you too, I love you daddy.
Oh mama, so let me say love you mama. Oh mama, ulipambana usiku na mchana ili nipate kuishi vyema. Upendo kwa dhati mama. Oh mama, nakuombea kwa Mungu mama, uishi salama. Mama, 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 mama.
Acha nikisema nikupe majumba magali, we mama, havilingani na upendo wako ulonipa mwanao.